Pulled right to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hands was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Ooh, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Whoa, have no fear for atomic energy, 'cause none of them are gonna stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs. All I ever had, redemption songs. These songs of freedom. Songs of freedom.
Redemption song, the song of freedom. Indirimbo yo gucungurwa, indirimbo yo kwibohora ubucakara. Arakoze cyane ikirangiye Bob Marley muri ino ndirimbo itazibagirana nkuko na nyirayo atazibagirana. Radishakwe, ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira Washington DC. Uno munsi turi kwa mbere tariki ya 27 ukwezi kwa 11 umwaka w'2017. Dufite saa 10:04 isaha ya Washington DC, saa 4:00 isaha ya Bruxelles, Paris na Geneve, saa 3:04 isaha ya London na saa 5:04 isaha ya Helsinki muri Finland. Isaha imwe na Kigali naho bafite saa 5:04 i Kigali rero. Ikiganiro nshuti muduteze amatwi twabateguye uno munsi twagihaye inyito Uganda ikomeje gusaza gusaza Kagame FPR DMI, ikaba inkuru nyamukuru mu by'ukuri, ariko tukaba tubafitiye n'izindi nkuru ebyiri turi buganireho. FPR DMI mu bucuruzi bucakaraza Abanyafurika, African Slave Trade, ikaba ari nayo mpamvu twabaturanyijemo iriya ndirimbo y'ukwibohora ya Bob Marley. Nitubona akanya turi n'uburebere hamwe n'ibya Zimbabwe uko byarangiye murabizi, ariko se amasomo twabivanamo ni ayahe? biba ngombwa nabyo kubisubiramo, umuntu akagira icyo yahanura abatwumva hano kuri radio Ishakwe. Nagira ngo rero tudatinze rwose nshake mpe mikro umukuru ariwo Dr. Theogene Rudasingwa, muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe, nkaba nyine umutumirwa mukuru ari Dr. Theogene Rudasingwa. Nagira ngo rero mufungure mikro abasuhuze, muvandimwe Theogene mikro irafunguye, nagira ngo niba uriho unyumva usuhuze ari watwumva.
Urakoze cyane Joseph, ujya uranyumva?
Ndakumva neza cyane, uraho?
Murakomeye mu Faransa?
Tumeze neza. Imbeho yaratangiye ariko ntabwo iraca ibintu.
Ubwo nagira ngo umpaye aka kanya mbanze nsuhuze abumva radio Ishakwe, kandi ngira ngo mbifuze gukurikirana iki kiganiro neza nk'uko bakurikirana ibindi. Uwo ni ugusuhuza nyine abanyarwanda bose, gusuhuza abayoboke bacu, gusuhuza ndetse n'abanyamahanga bakomeje kurushaho gukurikirana iyi radiyo. Niyo tuvuga mu Kinyarwanda tuvuga ngo ni twebwe twibwira, ariko buriya hari na benshi mu banyamahanga babikurikirana. Ubwo rero nagira ngo bose mbasuhuze dukomeze ikiganiro. Joseph,
ndagushimiye cyane. Nibyo, kuko abanyamahanga baradukurikira kuba batabiye, hari benshi bafite za serivisi, abifite zibasemurira ibyo tuvuga kugira ngo bumve nyine ibitekerezo binyuranye biri byo mu Rwanda bitari ibya leta y'agatsiko gusa, leta ya FPDMI. Nagira ngo rero nk'uko twatangiye tubwire, nongere nsubiremo ingingo za kino kiganiro. Uganda ikomeje gusaza Kagame, FPDMI, ukurikije nyine inyandiko amaze iminsi basohora, ibinyamakuru bya FPDMI rwose ntibigihwema gusohora inkuru zigaragaza Uganda nk'umwanzi utegura guhirika Kagame. Ndetse iyo ntero yo kugambana guhirika Kagame yaje no kwikirizwa na bimwe mu binyamakuru bikorera muri Uganda nk'icyitwa Red Paper, ariko si cyonyine. Ibyo bikaba byaraje kuviramo icyo kinyamakuru gufungwa, ndetse n'abanyamakuru n'abayobozi bacyo bagatabwa muri yombi, bikaba ari urubanza rwatangiye. Urubanza mu by'ukuri bavuga ko ari ugushinja icyo kinyamakuru n'abo banyamakuru igikorwa cyo kugambanira igihugu, ikirego gikomeye cyane. Kandi ubundi Uganda ntabwo ari isanzwe itoteza abanyamakuru, urumva ko ibintu byakomeye. Nagira ngo rero mbere yo kugira ngo tuze no kuganira kuri iyo ngingo ya kabiri y'ubucuruzi bucakaraza Abanyafurika, duhere kuri iyo ngiyo, dore ko icyo kibazo nacyo gishobora gukurura byinshi, gishobora gukurura ugusenyuka kuriya muryango, dusubire mu kuriya muryango wa East African Community. Kandi bikaba bitaba biri nawe bwa mbere, kuko habayeho umunyagitugu wari muri Uganda witwaga Idi Amin Dada, nawe yageze aho atuma umuryango usenyuka, umara imyaka niba nibuka neza itari munsi y'icumi n'indi kugira ngo wongere gusubira. Nagira ngo rero ufate ijambo, nakurangira nk'ibinyamakuru. Ubundi ntabwo dukunze kuvuga ibintu bya rushyashya, ariko kubera ko ari cyo kinyamakuru nyine gisa nyine na banyiracyo bo muri FPDMI, giteye isoni, cy'urukoza soni, kimeze nk'uko mbese za kangura zari zimeze ku gihe cy'ingoma ya Merendesede. Rushyashya rero niyo imaze iminsi ikongeza, ariko si yo yonyine, ndetse na kindi kinyamakuru gihe yitwa ngo gifite inkomoko muri za universite, nacyo kimaze iminsi nacyo gishyushya gikora nka rushyashya mu by'ukuri. Nk'ikinyamakuru rushyashya ku itariki ya 25 z'ukwa, ku itariki mpereye ku matariki ya vuba, ejo bundi rwose umusibe ejo cyaranditse kiti: Uganda hatahuwe inkambi nshya ikorerwamo imyitozo y'abarwanya leta y'u Rwanda. Uganda hatahuwe inkambi nshya ikorerwamo imyitozo y'abarwanya leta y'u Rwanda. Irongera kuri iyo tariki ita abanyamakuru Jean Bosco Gasasira wabaga mu nzu y'abasazi muri Suwede, Kabonero na Didas Gasana b'umuseso bagaruwe Kampala mu bikorwa byo kurwanya u Rwanda. umunsi rwose musibije mushyashya irongera iti yo kuri 23 noneho hashize iminsi ine iti Uganda abayobozi ba Red Pepper yanditse ku Rwanda bakurikiranyweho kugambana igihugu urumva rero ko mu by'ukuri bakoze ibya rushyashya noneho rushyashya gasa nibatabariza no kuvuga FDMI ndako ni igihe cyabyanditse ngo si rushyashya ni kinyamakuru igihe nicyo cyabyanditse ku itariki ya 23 z'Ugushyingo umuntu ndibo bivuga byose uko byanditswe n'ibinyamakuru byinshi cyane mbere yaho ku itariki ya 22 ikinyamakuru igihe nano ikinyamakuru igihe nacyo cyari cyanditse nk'ibyo bya rushyashya neza kiragira kiti ishurwa ry'imigambi mibisha y'abahunze u Rwanda bari muri Uganda ubwo bariho bavuga ko nyine bakayumba nyamwasa n'abandi bari muri Uganda ndetse rushyashya yandika ko n'abahabyarimana bahari bari abajenerali habyarimana urumva ko ni ikintu kimeze nka hysteri cy'ubusazi rwose kigaragara nagira ngo rero ufate ijambo Uganda urahazi neza cyane inkotanyi urazizi neza cyane nagira ngo ufate ijambo noneho dutangiye kwibaza aho ubwo busazi aho iyo ndwara mu by'ukuri yo mu mutwe rwose ni ikomeye ya Leta y'u Rwanda yikanga ibintu byose ikikanga nabo banyamakuru ngo bahoze mu nzu z'abasazi ikikanga bakayumba badahari na gato ikikanga bahabyarimana wenda kuko bamwumvise avuga kuri radio nagira ngo ufate ijambo nyine ube wagira ikivuga kuri icyo kintu cy'ubusazi gikomeye ariko gishobora kugira ingaruka zinakomeye haba ku Banyarwanda haba no mu karere ijambo ni ryawe muvandimwe Théogène
Joseph urakoze cyane kumpa ijambo uranyumva
ndakumva neza
hari indirimbo ya Cecile Kayirebwa twajyaga twumva cyane cya gihe cy'inkotanyi ugomba no kubona yizibanza yaravugaga kurata ibyiza by'u Rwanda akavuga ngo avuge ibihe ngo areke ibihe
yego
yese yari imeze nka national anthem y'inkotanyi twumva na Kagame yarayikundaga cyane iyo wabaga yaduhaye rimwe tuvuye ikama dusubiye ku murindi iyo yabaga wabonaga mu modoka ye niyo yakunze akunda kumva cyane iyo ndirimbo abashoferi be babaga bayizi ariko rero iyo urebye nyine ibintu biriho mu Rwanda ibintu by'u Rwanda ibintu bya Kagame FPR DMI uribaza uti se umuntu yavuga ibi akareka ibi nk'ukuntu wabivuze koko nini nka hysteria ni nk'ibisazi ariko nagira ngo mvuge ibintu bitatu mu by'ukuri byerekana uko ubutegetsi bumeze naho bugana utangire no kuri icyo kibazo cya Uganda urumva ni nka bya bindi ushobora kuba wakoshereje umuntu cyangwa se uri umujura wibye ibintu kuva kuri runaka bagufatiye muri icyo gikorwa cyo kwiba cyangwa se cy'ubugizi bwa nabi aho kugira ngo abo wakoshereje bakugirire uburakari wowe ubwawe ukabarusha uburakari kandi urabona ko ariyo pattern ya Kagame niyo pattern ya FPR-DMI bavuga bati Kagame niwe wahaniye indege muribuka ubukana bw'azamukana wakirukana ba ambasaderi agakora ibiki agasaza imigeri kandi we Kagame abizi neza ko ikintu nk'icyo ngicyo ari we wagikoze bavuga bati nyamuneka Kagame wayogoje abantu wisha abantu muri Congo nka biriya bintu bya za mapping report byabaye cyangwa se ibintu bya za kibeho ibyo bintu byose nta muntu urusha Kagame FPR-DMI gusaza imigeri bagafata n'ibyemezo bikarishye cyane ku bantu bavuga kandi bavuga ayo manyanga bavuga ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi byo guhemuka atari bo babikoze ariko akabarusha kugira uburakari nawe ku kintu kijyanye na Uganda urabona ntitujye mu ntuza mu by'amateka ariko mu bya vuba uribuka twigeze no gukora ikiganiro hambere ahangaha tuvuga nyine kuri biriya bintu by'abapolisi byo bafashe ndetse n'abariya ba n'uriya mu uriya mu ofisiye nawe wabaga i Kampala ari muri ibyo ngibyo byo gushimuta no kwica abanyarwanda uribukwa ukuntu Kagame na FPDMI bashajije imigeri kuri ibyo ngibyo. Ibi ngibi bije ibi byo wumva bavuga ngo Kagame ngo Uganda irategura intambara, Uganda irashaka kwica Kagame. Ibyo byose byo bavuga ahubwo mu byukuri impamvu Uganda ndetse natwe abanyarwanda bakurikirana ibyo iwacu no mu karere ndetse n'abanyamahanga bakurikirana ibintu byose bagomba kurushaho kubyitaho, tugomba kurushaho kubyitaho, kuko iyo wumvise Kagame FPDMI nizo za rushyashya zabo za DMI zivuga ibintu nk'ibyo ngibyo, baba barimo gushakisha uburyo noneho bashobora gukora ibyo barimo kunenga abandi cyangwa se barimo kubwiye vuga ngo abandi bazakora. Ubwo bagomba kuba hari ibintu byo gutegura intambara, kandi babyibuka ko mu kiganiro twakoze ubushize nibukije abantu yuko yewe nari muri komiti y'abasirikare yari kuriwe nanjye na Kabarebe, byo twashinze Charles Kayonga general waje no gutegeka ingabo nawe gutegura mbese uburyo twatera Uganda, kandi harimo nibyo ngibyo byo bavuga ngo Museveni arashaka kwica Kagame, ahubwo mu byukuri Kagame umupango wo kwica Museveni arawuhorana, aranawufite, dore ko abifitemo expertise kubera ko amaze kubikora kenshi, yabikoze mu Rwanda, yabikoze kuri perezida w'u Burundi, yica uwo mu Rwanda, yica uwo muri Congo, urumva ko ibyo ngibyo abifitemo expertise. So ibyo arimo kurega Uganda by'intambara abeshya no kuvuga ngo bafite umugambi wo kwica Kagame, ibyo byose ahubwo imigambi yo Kagame na FPDMI barabifite. Icyo ni icya mbere nagira ngo mvuge Joseph. Icya kabiri, wakwibaza uti se Kagame yaba biterwa n'iki? Hari bimwe byo ushobora kuvuga byo dusanzwe tuzi kuva muri iriya myaka yose yashize, yuko Kagame ahanini iyo yugarijwe n'ibibazo ubona bikarishye, ni nawe Joseph ukunze kubivuga, ibibazo biri mu gihugu, ibibazo bya politiki byo twese tubona aho bigana umuntu hafi buri muntu wese nubwo yaba ari igitambambuga arabona ko birimo kuganisha mu zindi mvururu zizahitana abanyarwanda benshi. Hari ibibazo by'imibereho y'abaturage, urabizi neza kundusha Joseph, urabona ibibazo by'ubukungu uko byifashe, iyi myenda yose bafashe ya biliyoni na biliyoni kandi ibyo bayishoyemo bitarimo kunguka, urabona ibi bintu byo arimo byo gufunga nka biriya byo yafunze uriya mwana w'umukobwa Diane
Rwigara
na nyina urabona ibi byose kandi byose bijya muri press yo hanze mu itangazamakuru ryo hanze bikavugwa kandi bikavugwa mu buryo buri negative, ukabona ibi bintu byo gucuruza abanyafurika, sinzi wenda ko turi bubone n'umwanya wo kugera kuri icyo ngicyo, urabona ko ibyo byose ari ibintu byerekana yuko Kagame arabona neza yuko afite crise mu gihugu ndani. Iyo rero ufite ibibazo nka ba dictators bose babayeho, baba nka ba Hitler, baba nka ba Idi Amin, baba nka ba Mobutu, baba nka bandi bose, iyo ufite ibibazo ugomba gushakisha aho ujya gucura imigambi nk'iriya yo kwerekana ko ntabwo ikibazo kiri iwanjye hano, ahubwo ikibazo dore turagiterwa nande, turagiterwa n'Abagande. Ahambere yavuga ko ikibazo agiterwa n'Abarundi, mbere y'icyo gihe yavugaho ko ikibazo agiterwa na Congo, n'Abanyekongo. Muribuka cya gihe cya za M23 ya 2023, uribuka ukuntu yavugaga Tanzania aho yageze navuga ko mushiki wabo mu minisitiri w'ububanyi n'amahanga avuze ngo Chikwete ntabwo azi gucagwa, ngo ntabwo azi ururu n'icyatsi. Uribuka ko na Kagame yavuze ngo zamwigisha ngo isomo atazagira yibagirwa. Buri gihe iyo Kagame afite ibibazo nka biriya biteye kuriya mu gihugu, agomba gushakisha gucura uko abisobanura rero abanyarwanda afasheho ingwate baba batutsi cyangwa ari abahutu ni ukubabwira ngo ibibazo byabo birakomoka hanze ikindi cya kabiri kandi gikurikira icyo ngicyo ni uko aba mu by'ukuri acura iyo migambi icyo ni icya kabiri nagira ngo mvuge icya gatatu nagira ngo mvuge kuri ibyo byose ni uko urebye ikintu cyahindutse muri Uganda nicyo kirimo kuzengereza Kagame cyane kuko iyi myaka yose yashize Kagame Uganda kuko yayibayemo maneko mu rwego rwo hejuru kandi natwe twese nyine abakomoka bakomotse muri Uganda urumva ko dufite akarenge buri muntu wese abazi ko dufite akarenge kurusha uko Museveni n'Abagande bafite ikirenge mu Rwanda iyo advantage rero Kagame afite n'amafaranga menshi ntawe usaba amafaranga yaba arava mu mufuka wa leta waba ari uwo yitira ngo ni umufuka wa FPR ibyo byose biba mu mufuka wa Kagame uko akoresha amafaranga kugura abantu gupenetra inzego mu gihugu cya Uganda cyaba igipolisi cyaba igisirikare yaba za intelligence baba abanyepolitiki muri opposition cyangwa se n'abitwa ngo bari muri NRM mu baturage hariya hose cyane cyane ahantu hahanye imbibi na Uganda mu by'ukuri hasa nk'aho hategekwa na DMI ntabwo mvuga ngo hategekwa mu buryo bwo kubanga ya Uganda ako icyo nshaka kwerekana nuko akoresha amafaranga cyane mbese gusesera muri sisiteme y'Abagande no kugerageza kubiba imbuto yo kugira ngo iyo system imukorere aho kuba yakorera abanyayuganda niko byari bimaze imyaka bimeze kuba rero abagande basha nkaho batahuye iyo mipango yose bakikubita agashyi urabona nibyo birimo gusaza Kagame kubera ko bisa nkaho basubiye inyuma bagenda aho DMA yagiye ica hose bagenda bafunga kandi biracyakomeza ibi rero mu bitege amaso ntabwo ari mahire kubera ko aho bigana ni hehe tutaragera n'ibyo byo gusenya uriya muryango uhuje ibihugu byo mu burasirazuba East African Community ahubwo mbere y'icyo gihe mu itegeko muri kariya karere hazaba amakimbirane akomeye cyane kuko urabona Kagame nta nshuti afite mu Burundi nta nshuti afite muri Congo nta nshuti afite muri Uganda nta nshuti afite muri Tanzania buriya rero arimo kuribwa aribwa bya bindi abantu nyine basigaye nabo barafashe bavuga ngo bararibwa aribwa nawe araribwa aribwa arimo gushaka ahantu yatangiza intambara kuko aho atekereza ko mu mvururu no mu ntambara ariho yungukira nibyo ngibyo naba mvuze Yosefu wenda ufite ikibazo
cyane aha rwose ubivuze neza cyane hari article zindi zasohotse ni byinshi cyane bihoraho nta wabirondora byose ngo azabirangize hari article ebyiri ngira ngo rwose mvuge nazo titre zazo gusa zishimangira ibyo maze kuvuga zombi zasohotse ku itariki ya 17 n'uvuga ko zimaze iminsi 10 gusa zisohoka muri rushyashya ariko no mu bindi binyamakuru mu by'ukuri bisohokamo hari aho imwe iragira iti Perezida Museveni General Kayumba na Kabila nyirabayazana w'intambara ivugwa hagati ya Uganda n'u Rwanda na DRC harimo n'abafaransa iyo niyo titre niko imeze n'indende gutyo Perezida Museveni Kayumba General Kayumba na Kabila nyirabayazana w'intambara ivugwa hagati ya Uganda n'u Rwanda na DR Congo harimo n'abafaransa iyo ni ku itariki ya 17 indi iragira iti Amerika ishobora gukoresha Museveni mu mugambi wo gucamo Congo Kinshasa ibice urumva rero urumva ko bishimangira ibyo uvuga ikindi cyo bigaragara ko ngira ngo wumvise n'umujenerali nduva ari witwa Mubarak Mugangahari wigeze kurireba urubyiruko rurangiza amashuri rukabura akazi arubwira ati muhumure rwose igisirikare cyabaho mutariho kandi tubafitiye ibiraka aho kubaha akazi nuko no kubashora ibyo ntibimaze igihe kinini none urumva ariho ararega ibintu babyita accusation à miroir hari terme mu cyongereza sinyibuka nayo irahari kurega umuntu wabivuze neza kurega umuntu mu byukuri ibyo witegura gukora ugatangira ukayimushinja ukayimushinja urabona rero ngo Amerika sinzi rero noneho ukuntu noneho bavuga ngo Amerika ngo ishobora gukoresha Museveni mu mugambi wo gucamo Kongo Kinshasa ibiti Amerika noneze kuki itakoresha Kagame ahubwo isanzwe ikoresha aho ngaho urumva nyine ko nabyo harimo n'ikintu cyo kuba yavuga yuko nyine Amerika itakimureba neza isigaye yirebera neza Museveni umuntu abicurukuye aha ngaha ndi wahoze uvuga uti nta gihugu na kimwe bameranye neza muri ibyo bihugu baturanye urumva ko yavuze ati perezida baravuga bati UNDMI FPR DMI ati perezida Museveni General Kayumba na Kabila nyirabayazana w'intambara ivugwa hagati ya Uganda n'u Rwanda na DRC na DR Congo ngo harimo n'abafaransa nyine bisanzwe ariko rero nuko ntazanye n'izindi za article n'u Burundi nuko buri kanya bariho bidoga banavuga ngo nyine bari bamagana nkuru perezida nkuru nziza y'u Burundi nabyo ni ibintu bimenyerewe nubwo ntabizanye hano sinzi niba wagira ngo wenda ugire akantu wongeraho gatoya nyine aho nashimangiraga ibyo ari umaze kuvuga muri ubwo busesenguzi bwawe
urumva yoze ikintu ubwarazanamo no kuzanamo abafaransa urabizi neza iyo ni discours ya FPDMI kuva muri 1994 nubwo abafaransa ari wowe ari nanjye benshi muri twe muri analyse yacu ubufaransa bwari ikibazo muri iriya regime ya Habyarimana no mu banyarwanda ariko urabizi neza ibyo kubatwera ngo nibo bakoze genocide ari wowe ari nanjye ibyo ntitubyemera kuba za politike yabo yarabangamiye abanyarwanda nk'uko tuvuga abanyamerika n'abongereza muri iki gihe ko politiki yabo ibangamiye abanyarwanda cyangwa se muri analyse yabo yo ducukumbura mu mateka tukavuga ngo uko ababirigi bifashe ku kibazo cy'u Rwanda muri za 59 na nyuma ndetse na mbere igihe bari ku ruhande rw'abatutsi hanyuma ingoma zahindura imirishyo bakajya ku ruhande rw'abahutu nabo uko babyifashemo ayo ni amateka tuvuga nk'uko biri kuko aribyo twemeje kujya tuvuga ariko Kagame kwatura nk'ubu ngubu ibibazo afite agatangira kuvuga ngo abanyamerika kandi baracyabafite inshuti azi ko bamufatiye runini cyangwa ngo avuge ngo abafaransa ibyo ngibyo ni ukujijisha ntabwo aribo barimo gucura ibibazo mu karere cyangwa se gucura ibibazo mu Rwanda kuko ibyo ngibyo biraterwa na Kagame na FPDMI ibyo ngibyo rero kukuba avuga ibyo abashaka kuzanamo ka kantu ka panafricanism urabizi ko nawe iyo bamufatiye umujura ufashwe yiba buri teka avuze induru uribuka uko yasajije imigeri igihe bafataga generali Karenzi Karake hari ya London uribuka disikuru yatanze
abanyafurika baradusuzugura cyane
none se utekereza avuga ngo abazungu baradusuzugura kandi agaca inyuma akajya kubaha kwaho kubera ko azi ko ari bo bamufatiye runini nibo bamuha ayo mafaranga nibo bamushyigikira nyine mu bintu byo byatumye n'abanyarwanda batabona ubutabera nyakuri biriya bintu byo kubogama abishe abatutsi bagakurikiranwa ariko abishe abahutu kubera ko bari muri leta ntibagira icyo bavugaho iby'uko abongereza n'abanyamerika babigizemo uruhare bakibifitemo uruhare ibyo ngibyo ntitujya tubisha tubivuga ku mugaragaro ariko kuba yakwatura ngo avuge ngo abanyamerika abafaransa ni ibintu byo kujijisha ngo none panafricanism umuntu wita ngo ni panafricanism ubwo wenda umuntu yananyaruka akavuga kuri biriya byo gucuruza abanyafurika ko wenda ntituri bubona umwanya uhagije umuntu urabona nko muri nka biriya byo kugura bari abanyafurika bava muri Israeli nicyo kintu cyerekana ko umuntu akunda abanyafurika uretse nibyo ngibyo ni nka bya bintu bavuga ngo urusha nyina w'umwana imbabazi aba yenda kumurya ariko kuba Kagame yagura abanyafurika kuva muri Israeli hanyuma agatangira akavuga ngo ni panafricanist atese
akagura ibinyamakuru bimwogeza bamaze iminsi bavuga ngo yafashe ngo solution pragmatique mu yandi magambo bose bamwogeza
muri mu bintu bya Libya igihe abo bazungu bashaka kuvanaho Gaddafi Gaddafi yari dictator ibyo ngibyo ntabwo twanabitindaho ariko Gaddafi unamushyize kumunza n'umwe na Kagame ni nka bya bindi bavuga mu cyongereza babyita ngo one eyed eyed man amongst the blind mbese umuntu ufite ijisho rimwe abaruta uwahomye amaso abiri wari kuvuga ngo Gaddafi we afite ijisho rimwe nibura ubagereranyije ibyo Gaddafi yazize ntabwo yazize ko ahemukira abanyagihugu be yazize izindi mpamvu ntabwo aribyo turimo kuganiraho uyu munsi ariko wibuke ko Kagame ari we munyafurika wanditse bijya muri public ashyigikiye yuko Gaddafi agomba kuvanwaho agomba kwicwa izo nyandiko zirahari kuko yabyanditse kandi dufite amakuru yuko mu by'ukuri urwo rwandiko abari umudraftingiye ni Tony Blair hamwe n'uyu ambasaderi w'ahangaha wari ambasaderi muri Loni w'Abanyamerika witwa Susan Rice uwo muntu noneho niwe watanze inkunga yo gusenya Libya none Libya irimo irashya akavuga ngo noneho ngo agiye kuramira ngo abo bantu bagurishwa nk'abacakara muri Libya uwo ni panafricanist nibyo ndavuze rero ngo nk'iya ndirimbo ya Cecile Kayirebwa ngo ndavuga ibiye nkareka ibiye kuko ibintu bya Kagame ni ibintu byerekana ahubwo ko ni one arm dictator turaza kugera wenda ku sinzi ko turi bubone umwanya uvuga ku bya Zimbabwe ariko muri mu buzima bw'umu dictator abantu bategekesha igitugu barakomeza bagakoresha tactique zimwe strategies zimwe bakibagirwa yuko hari igihe za strategies na tactique wakoresheje mu bihe byashize zigeraho ntizikore zigeraho zikaba zashaje nubwo wakoresha izinga n'iki ibintu bikagucika nk'ukuntu byacitse mugabe muri iriya drama yabayeho mu cyumweru cya nyuma kugeza naho umunsi yavuyeho yari yatumije inama ya cabinet tekereza umuntu kuba atazi environment arimo ari buveho mu masaha nk'abiri cyangwa atatu banza hari no mu isaha imwe akavuga ngo yatumije inama ya cabinet na Kagame rero urabona ko ari muri mu cyongereza muri za economy ngira ngo sinzi uko mubyita mwebwe Joseph ubundi muri za economy iyo barimo gusesengura ukuntu amakampani abaho akazagera kuri climax akazongera akamanuka kugeza igihe azandundukira babyita end game strategies mbese strategies za mwisho iyo ugerageza mbese guhomahoma wenda ngo uzakora noneho nubikora uzarekeraho guhomba ngo wongere wunguke urabona ko Kagame nawe ari muri
end game strategy
yes ari muri end game strategies yes
bigaragara bigaragara cyane ahubwo nibyo byo kuvuga ngo agiye kwakira impunzi hari article yasohotse muri Al Jazeera ejo ivuga ko muri Loni bavuga yuko bahangayikishijwe n'iyo deal n'iyo n'iryo cirikanya riri hagati ya Kigali na Israel bibutsa itegeko yego ko rwose ngo Loni ihangayitse cyane ihangayikishijwe n'iryo cirikanya urumva ko bunga mu byo tuvuga twarabyamaganye bigikubita rugikubita hari n'abandi benshi baje kubyamagana twahise tujyamagana ku kanya tuvuga ko ari gucuruza ko ari ugucuruza nyine gucakara abanyafurika ariko n'abandi inyuma yaho ndetse na Loni ndetse na hano mu Faransa ho barabihagurukiye cyane kuko muzi ko hano mu Faransa hari n'abirabura abirabura bagimaze kujya no mu nzego ndetse muri assemble hari umuntu hari umudepute wavuze ati biriya bintu iyo mbibonye rwose uruhu runso rumva ku mubiri ati grammaire ikinyarwanda kiragiye nyogokuru ati nyogokuru wanjye yambwiraga yego ati nyogokuru wanjye yambwiraga ukuntu nyine rwose ejo bundi ariho bafashe ntuza abambyaraho ingwate noneho bakabajyana muri Guadeloupe ati none ati kubona biriya ati narinzi ko ntazongera kubibona yarabivuze ati rwose ati nimuhaguruke ati ndabivuze kuko bibangamiye cyane bibangamiye indangagaciro zacu nk'abafaransa ati nibyo yagize standing ovation niyo nkuru ivugwa cyane rwose abadepite bose bo mu bakomoka muri za linye zinyuranye barahaguruka mukomera amashyi ubungubu niwe vedette ariko yabivuze ababaye cyane babonaga kandi koko ari ibintu avanye mu mutima we ababaye bikomeye nawe ubwo yaravuga ati naratunguwe nanjye sinarinzi ko abantu bibafashe gutyo ati gena ndo ntabaza gusa bisanzwe ati ariko sinarinzi yuko abantu aharagira ngo mvuye yuko na president Macron ahise avuga ati atingiye kubijyana muri conseil de securite none umva ko hatangiye kuzamo no kwibutsa Kagame na Israel yuko ngo convention amasezerano ya arengera impunzi asaba ategeka Israel ubwayo bose kugira kurinda impunzi atari ukuzijyana hirya no hino mu gihugu nk'u Rwanda bakabivuga gutyo rwose urumva rero ko ibintu mu by'ukuri waruvuze uti ari muri end game strategy nibyo ariho akora biragenda bitamuhira cyane kandi rero no muri ako karere nk'uko ubibonye aho nabashebuje bakubitamo b'Abanyamerika agakubitamo abafaransa akanavuga ko abafaransa nuko impungenge zinda nafite nuko Uganda ibanye neza n'ubufaransa kuko ubufaransa nibwo bwaguze n'abongereza kuzacukura ya petroli muri Lac Edward noneho abafaransa banatoza igisirikare imwe mu mitwe y'ingabo za Uganda ibyo bintu nabyo rushyashya ya FPDM ikunze kubyitotomba by'uko nyine abasirikare b'Abafaransa batoza abasirikare bo muri Uganda kimwe n'uko nyine abafaransa banaguze izo za concession zo gucukura petrole ibyo byose rero Kagame sinzi icyo azabikoraho sinzi niba ashaka gutera Uganda nk'uko yambwiye uti twashatse gutera Uganda sinzi niba nawe ari muri iyo migambi ariko rero ntekereza ko ashobora guteza intambara y'akarere ijambo ni ryawe na tugakomeza kuri ibyo bintu impunzi kuko twanabitangiye
nabyo nta na byinshi nakongeraho urumva nyine nk'uko tumaze umwanya tubiganiraho arahuzagurika kubera ko icya mbere burya muri ibi bintu by'ububanyi n'amahanga ntabwo ari ibintu umuntu apfa guhuzagurika gusa ubundi ubukuriye no kugira abantu b'abajyanama mukorana mu minisitiri w'ububanyi n'amahanga ndetse ushobora kuba ari umuntu wanaguhangara wenda mu buryo butagaragara hanze ariko ushobora kukubwira uti nyamuneka ahangaha reka tubigenze dutya murabona ko kera abantu muri FPR yego FPR yavutse ari FPR izakomeza kuba ari FPR ariko hariho igihe hari abantu bari bari iruhande rwa Kagame wamubwiraga nk'ikintu wenda akitotomba cyangwa se akaba yanagutuka cyangwa se akakwihorera gusa njyewe najyaga mubwira nk'ibintu iyo nabaga nzi muzi neza nabishyiraga muri memo ntabimwandikira akakwihorera ntagusubize ariko wenda ukazabona uko yifashe ku kibazo runaka ko agomba kuba hari ibyo yumvise ibyo wamubwiye bishobora kuba bifitiye akamaro abanyarwanda cyangwa se akamaro igihugu ibyo rero urabona niba ufite kabareba iruhande rwawe ukaba ufite Jack nziza iruhande rwawe ukaba ufite mushiki wabo iruhande rwawe ahubwo aho kugira ngo babe banamugira inama ahubwo bakiga ya mvugo ye y'ibitutsi yakwituma mu abantu imbwa nabo ukumva mushiki wabo mu gitondo yabyutse arimo gutuka abantu abita imbwa abadepite bakumva Kagame ibyaba uko aba yabise nawe akavuga iyo miryango
cyangwa bavuga utuzungu mushiki wabo
bakaba mbese bagafata imvugo ya Sebuja aho kugira ngo bamugire n'inama ku buryo yajera ibibazo by'ububanyi n'amahanga kuko ni ibibazo biba biri delika biba bitoroshye na gato bishaka guhora ushyira ibintu ku munzani bishaka mbese umutwe kuwushyira muri frigo niyo ari ibintu bikurakaje cyane ibyo rero ntabwo bihari mu Rwanda kuri iki gihe Kagame uko yaramutse nk'uko Idi Amin sinzi niba Kagame yari yagira aho ngaho ko ntibyantangaza Idi Amin hari igihe ngo bamubwiye ko yarebye kuri ntuza kuri televiziyo ya Uganda babona bavuga ngo mbese amafaranga ya amadevize foreign currency ko yabaye nkeya kubera nyine ibicuruzwa ko bisigaye ari bikeya Idi Amin afata ntuza pistol ye arasa television arayira ayikubita isaso
na Kagame azahagera
na Kagame niwageze kubera ko ntuza urubanza rwe ibimucira urubanza byanditse ku rukuta arabireba imbere ye aho kugira ngo abisome ahubwo akavuga ko ibibazo bye bikomoka ahandi birakomoka muri opposition birakomoka mu Bagande mu Barundi mu Banyekongo mu Banyamerika mu Bafaransa niyo rero nibyo nitaga end game strategies abantu bose bategetse muri bene buriya buryo hari aho bagera mbese nta kintu gishya bashobora kungurira abaturage badashobora kugira icyo bungukira igihugu cyabo bagakomeza bari muri strategies wenda zo bakoresheje mu bihe byashize kandi bakazungukiraho kuko Kagame yungukiye mu ntambara yungukira mu bwicanyi n'uburiganya no kubeshya none ageze mu byo gucuruza abanyafurika ni ziriya ni end game strategies
twari tugeze rero kuri uko gucuruza twibutsa yuko mu kigano cyo ku itariki ya 20 z'ukwa 11 2017 twamaganye rwose rugikubita mwe kubitiro twamaganye amasezerano y'ukoza soni hagati ya Kagame FPR DMI na Israel aho twagize tuti impunzi z'abanyafurika Israel yikiza nk'umwanda izirugunye mu Rwanda gusa rero urabona ko batangiye kumwamagana n'abandi kandi nk'uko umaze kubivuga mu kanya umaze nyine kugaruka kuri ubwo bucuruzi bwa FPR DMI muri mucyo wise African Slave Trade ndetse wibutsa yuko Kagame ari imposter ndumva termi ijya komera nk'iyo ngiyo mu cyongereza imposter umuntu nyine wifata wiyerekana uko atari mu by'ukuri akigira panafricaniste kandi yaramaze abanyafurika imposter mu bwoko mu cyongereza
imposter
rwose kimwe aho rero wanagikomojeho wibaje uti ni gute FPR DMI yiyamamaza mu ishusho rya panafricanisme yarangiza ikajya ku isonga mu guteza imbere isoko ry'ubucakara ry'abanyafurika turagana ku musozo ahangaha uko iki tuze gushaka akanya gato cyane nyine kugira ngo tuvuge kuri Zimbabwe na end hari end game yo kwa Kagame ariko hari na end ikintu umuntu yavuga wenda ko ari happy end mu byabaye guhindura by'ubutegetsi byo muri Zimbabwe kabone nubwo wenda tugomba kugenda buhoro iminsi izaza ikaba ari izatubwira ko bari kiriya gisirikare cyabaye babaye sage ibyo tuzabirira mu bihe biri imbere ariko kugeza amagingo ya ngabonye ukuntu badahutaza abaturage wabonye ukuntu abaturage kandi baza baka noneho bagasabana ibintu bikomeye cyane nabyo umuntu atabura kuvuga ko bidasanzwe muri iyo strategy ya end game ya Kagame wenda niba kuko ni ikibazo gikomeye kizakomeza kuza kizabyara ibindi byinshi cyane tuzabigarukaho nagira ngo rero mu gusoza uvuge kuri Zimbabwe amasomo twavana muri iri ahirikwa rya perezida Mugabe bakaba barabikoze rwose mu buryo umuntu yavuga ko ari intangarugero ugereranije n'ubwicanyi bw'iri iwacu. Ikindi cyo sinzi niba warumvise ukuntu Tito Rutaremara yagiye ngo akavuga ibigambo byinshi cyane byinshi cyane, avuga ngo kiriya gisirikare ngo cyarahubutse, uriya mujenerali yarahubutse. Bigaragara ko bari bafite ubwoba mu by'ukuri, bavuga bati biriya bintu bishobora gutuma n'ibisirikare by'ahandi bibigana, reka tubyamagane, izamu ni ryawe.
Infakti reka wenda aba ari byo naheraho vuba cyane kuko nta mwanya dufite. Nifuza ko wazategura ikiganiro Yosefu, kuko ni ibintu birimo amasomo akomeye cyane arimo, ndetse mu by'ukuri ukuntu twajyaga tubiganira umwaka ushize urabyibuka, tuvuga uko bene iyi miryango iharanira impinduramatwara mu bihugu uko izamuka n'ukuntu igera igihe mbese igasa nk'iyacyuye igihe. Kuko ibingibi iyo ubigereranyije, kuko namaze igihe ndimo kureba na biriya bya Zimbabwe birimo kuba, narimo gutekereza nyine uko byagendekeye Eritrea, uko byagendekeye Ethiopia, Sudani y'Amajyepfo, ukareba muri Uganda, ukareba mu Burundi, ukareba muri Congo, ukareba Zimbabwe, ukareba Mozambique, ukareba Angola, ndetse ukareba na Afurika y'Epfo. Iyo ubikurikiranye ukabireba mbese nka muvuma, mbese nka film, kuko ibi bintu ntabwo biza byisuka ku bantu gusa, ni ibintu bimaze igihe, ni nk'amateka yacu mu Rwanda. Ntabavuga ngo jenoside ngo yaratugwiriye cyangwa se ngo intambara zaratugwiriye. N'ubu wavuga ati mu Rwanda iyo urebye uko ibintu byifashe, uwavuga ngo ejo ejo bundi hazavuka ibintu akaduruvayo gakomeye cyane gahitana abanyarwanda, ntabwo ari we wabuga ateye ukuntu Kagame akunze kugenza abamubwiye ibintu nk'ibyo ngibyo, abafunga, abo yica, abaheza mu buhunzi. Ariko iyo urebye izo za muvuma zose, buriya hariho za karakteristike zihuje, hari naho zigenda zitandukana. So nakwifuza ko twazashaka umwanya, kuko nariteguye ndabifite kugira ngo tuzabiganire.
Kandi muri Zimbabwe naho urahabaye, ndumva Kayumba yakwataye ibintu byawe byose ukava muri Zimbabwe ukaza kumureba nyine igihe nabi yahunze. Warahabaye nabyo, uzaba ufite ibyo tubwira. Si Uganda gusa abayemo, nako niyo Zimbabwe wayibayemo. Ndumva twakora ikiganiro kuko nzagitegura.
Uzagitegure rwose vuba ahangaha mu maguru mashya kugira ngo tuzakiganireho. Naho ku bintu rero bya biriya by'ubucuruzi arimo gucuruza Abanyafurika, nagira ngo mvuge ibintu mugomba kuba mwarabivuze no mu kiganiro cyo muherutse gukora, ariko ngira ngo nshimangire yuko inyungu za Kagame muri buriya bucuruzi ni izihe. Navuge eshanu cyangwa enye niba ndi buzibuke. Iya mbere ni uko buriya hagati y'u Rwanda na Israel hari ubucuruzi bukomeye butajya bwandikwa mu bitabo. No mu Rwanda nta bitabo byanditswemo kubera ko ni ubucuruzi bwo Kagame n'umuntu nka Ndahiro yabayemo, cyangwa se nka General Muhire yabayemo, na Kabarebe. Mbese ni ibintu ntabwo ari n'akazu gusa, kuko hari n'akazu mu kazu ku bintu bijyanye rero n'intwaro, kugurisha intwaro buriya ni ibintu biba biri classified mu kitiki,
classifiye
bitagaragara. Ntabwo abadepite babizi, ntabwo prime minister babizi, especially your prime minister, kandi prime minister aba ari umuhutu, ntabwo agomba kumenya ibintu nk'ibyo ngibyo. Abadepite ntabyo bamenya, FPR ntabwo iriya FPR yindi nyine yabo bariya bazivamo, ntabwo ibyo bintu baba babizi. Hari ubucuruzi rero bukomeye burimo amafaranga menshi, kandi biba biri hagati ya Bank Central zombi, ya Israel n'iwacu. Ndabizi cyane abo bakanimba na bariya bakabiruka, ibyo bintu babibagamo cyane. So hari ubwo bucuruzi bw'intwaro n'amafaranga, kandi Kagame yungukiramo kubera nta muntu uzamubaza ngo ibyo bintu waguze ni ibihe. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni uko ni nk'umuntu nyine kubera iriya crise socio-economique ukunze kuvuga nyine Yosefu, ahantu hose abonye amadolari nka biriya bavuga bati amadolari 500 kuri buri munyafurika ubwo Kagame abarimo kubara kandi ayo mafaranga utazabaza ngo
pariyamenti
hoya abafite uburyo aba azayajera ni nkari yava mu bintu bya peacekeeping icyo ni icya kabiri amafaranga azajya mu mufuka we icya gatatu nuko buriya hagati ya za intelligence y'u Rwanda mbese DMI hamwe na za intelligence zo hanze aho ngaho baba abakiri muri za intelligence za Israel ari abazivuyemo kuko mu bindi bihugu nyina na Israel hari abantu bajya muri nuza intelligence mu gisirikare bakazakivamo bakajya mu bucuruzi bundi hari rero ubufatanye nabwo mu bintu mbese biraho ngaho by'umuntu adashobora kumenya hagati y'izo za intelligence cyane cyane ibyo Kagame we abashaka kubaka ingufu zo kudestabiliza akarere ibyo ngibyo abatekereza kuko hariya mu Rwanda abantu ntabwo babiza ariko buri gihe abahari aba Israel bava muri izo za leta bava muri za intelligence bamwe najyaga mbahamagara iwanjye kubagaburira n'iki byose so ibyo ndabizi ntabwo ari raporo navanye ku bandi ibyo ngibyo ndabizi icya kane cyo abantu bagomba gutekereza ni icy'uko mu by'ukuri ubona ko Kagame bari abantu bose ni nk'abamasaneriz kuko abantu benshi muri buziriya munzu barabibonye ari abo muri Libya ni abantu bakiri bato abo rero azabagira abacancuro ubwo arimo gutekereza ukuntu azatera Burundi akareba ukuntu azatera Congo akazatera Uganda kandi akabazi yuko abasirikare benshi yego abatutsi nibo ba officers abasirikare basanzwe ni abahutu ariko ubwo abatekereza ati nta wamenya bari abantu rero nta gihamya dufite ariko iyo ushingiye ku myifatire ya Kagame n'ibyo yakoze mu gihe gishize mu bihe byashize wavuga uti bari abantu se ikindi yaba bashakira n'iki kuko nta rukundo bafite n'urw'abanyarwanda narwagira ntabwo rero Kagame yakubeshya ngo bari abantu ngo yabagiriye impuhwe ngo yabazanye kubafasha hari icyo kintu cyo kuba abashakira kudestabiliza akarere ikindi rero nuko cya gatanu nuko mu by'ukuri Kagame iyo afite ibibazo bimwugarije nyine nk'ibyo byose twakomeje kuvuga ashaka akantu mbese gashya yita ngo ni agashya ngo yakora mbese abantu bakaba bamureba nk'umuntu wakoze mbese igitangaza Pan-Africanist wakemuye ikibazo kizengereza abanyaburayi kizengereza abanyamerika ikibazo cy'impunzi bari abantu bajya mu bihugu byabo urabona ko kibazengereza cyane so ibyo ngibyo nibyo nagira ngo mvuge ku bintu bijyanye na buriya bucuruzi ni ugushimangira ibyo namwe mwari mwavuze wenda nta gishya muri byo
kirahari gishya kuko nk'iyo sirikwi irimo n'abayahudi iyo burya benshi baba bivuga batanabizi wowe uravuga n'ibyuzi ni ibintu bikomeye cyane by'ibyo ibintu bikomeye uba wongeyeho n'ibindi
nibyo ngibyo rero Yozefu nagira ngo ndangize wende nongera gushimangira ko ibi byose byo Kagame arimo gucira Uganda intambara ibyo ngo kubagerageza kumwica iyo migambi Kagame arayifite arimo gushakisha uburyo azabishyira mu bikorwa imigambi yo plans arazifite izo kugira nabi perezida wa Uganda izo gutera Uganda izisanzwe zihari ibyo ngibyo Kagame arabifite ibyo abacira rero we nibyo arimo gutekereza gukora ikindi cya kabiri ni urebye imyifatire ye ni nk'icyo twakomeje kuvuga ko ni za endgame strategies ko nta gishya kuri Kagame arimo kugenda mbese ari asubira muri za strategies na tactics ze za kera kandi ibihe byarahindutse
ndagushimiye cyane muvandimwe Theogene ikiganiro Uganda ikomeje gusaza Kagame FPR DMI turatekereza yuko mu by'ukuri ibyamuhiriye kera bitazakomeza kumuhira nako turabyemera wanabivuze nagira ngo we dushimire inshuti za radio ishakwe za twumvise mwari kumwe nanjye Joseph Ngarambe hamwe na Dr. Theogene Rudasingwa, umwe mu bagize komite nkuru y'ishyaka ishakwe akaba anaribereye perezida. Murara haryana rero nshuti, mwari nko mutwumva, abandi rero babyutse kuri ino si y'Imana, namwe akazi keza.